dajimsafi.com.
Tafutana unapoteza wakati, usijisumbue roho kurushana, akumisitaki. Na naomba nitue kamizigo kubebana, inatosha basi. Usinijue kuzoeana, ushapoteza nafasi. Nia yako baada kuachana ulidhani mitasota, pole yako mimweza kondo kwanza inanganyota. Toka zako wazo la kurutiana naomba futa, mimweza konishamalizana nawe nshaeka nota.
Hata simu sinipigie, nyumbani usikaribie, sema labda kama na kitu chako nkurudishie. Wewe nambie kama maumivu usikie.
Basi nambo sintafute, usinitafute, niko bize. Usinitafute benzi sintafute, usinitafute, nambo sintafute. Bezi nambo sintafute, usinitafute, niko bize. Sinitafute, 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 bezi niko bize.
Benzi tusifike huko na jua umekasirika, shusha jazba lako sote tuja kamilika. Nambo nisame, benzi lindele,
usinitafute, niko bize. Usinitafute, benzi sintafute, usinitafute, nambo sintafute. Benzi nambo sintafute, usinitafute, niko bize. Usinitafute, sinitafute, usinitafute, benzi niko bize.